naweza kubless toka zero to hero. I was once a loser but now call me a hero. Baba yangu waniongezia way, maadui wanacheki nikipita kwa vishindo. Nina crest na shield yendo ngao, nimependwa na fundi wa mbao. Nyumbani mwake nina makao, baraka nazo ni kibao. Oh no, hawezi kunibo, alinipenda hata kasi na do. Nimesafishwa kwa damu ya kondoo, that's why nakuita kwake.
Ana bless bila kuchagua, ana bless bila kubagua. Baraka zake zina come two by two, two by two. Ana bless bila kuchagua, ana bless bila kubagua. Baraka zake zina come two by two, two by two.
Neno lake mie nasaka, shetani muovu pale yangu toka. God ni mso, ashakukonka. Ulinifanya mie kupotoka. Nina Yesu shida nimeepuka. Baraka zangu bado nazidi kuvuta. Daima dawamu sifa nitakupa. God nitumie kwako mimi nishachipa. Nikiwa down amenipa hadi ngazi. Amenibariki tena kiwaziwazi. Nina yeye mimi sina wasiwasi. Ananiprotect tena kupita kiasi. Ahadi zake yeye anatekeleza. Hawezi kusita yeye atakueleza. Ni yeye tu ameniendeleza. Umbali nimefika kweli ni Ebenezer.
Ana bless bila kuchagua. Ana bless bila kubagua. Baraka zake zina come two by two, two by two. Ana bless bila kuchagua. Ana bless bila kubagua. Baraka zake zina come two by two, two by two.
Mimi najua Christ ako juu. Nikimraise ataniweka juu. Asiyesikia na mkuu uvunjika kuu. Maovu ya kija sema Yesu jina lake kuu. Tunatoka down tukipanda juu. Step by step bado tunasonga juu. Baraka zake zina come two by two. Ati
two by two.
Baraka toka juu kwangu zinatua. Kama Ayubu shida zangu katatua. Aliniponya mtumwa wange ukiugua. Mola ni mwema acha wai nizingua. Sifa nitampa bila ya kupungua. Alinijali minyororo kanifungua. Toka mwanzo kama Daudi kanichagua. Mola ni mwema abagui achagui.